ngā take o te taitokeru.
Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. E aku rauranga tira nau mai, hakatau mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te haora. Atu i te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, e whai ake nei ko ngā take o te tai tokerau, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kua haka raupapangia te kaunihira āruhe o te tai tokerau i te māhere roa mai te tau 2024 ki te tau 2034. E ai ki ngā kōrero a Peter Lucas Jones e ngārangi kua taha ake nei kua taunakitia te kāwanatanga me tātari tonu ai ngā kaunihira ki ngā kōrero a te kāwanatanga mō ētahi o ngā panonitanga kei mua i te aro i ngā āhuatanga tiaki wai. Anei ngā kōrero a Peter Lucas Jones.
Engari i roto i ngā rā kua hipa. E rongo ana te kōrero a te kāwanatanga hou ara āpahaere. Tāria te wā ka tirohia no e rātou e nā kaupapa here, e nā policies.
E tā mate mate haere ana te tuāwhiti o te wai o Wairua i Ahipara. Ka mutua te pō nei ka hui tahianga uri o Ahipara ki te whakarite rautaki e whakaora anō i tēnei awa puta atu ki te moana o te tai o whāro. E ai ki ngā kōrero a Hāmi Piripi ko whakakotahi ake te hunga e noho ana ki ngā taha o te awa o Wairua i Ahipara kia whakarite rautaki. E ai ki ona kōrero hoki i ngā tau e rua kwa taha ake nei kwa arotakingia e rātau ki te tuāwhiti o te wai. Nā kua kitea he wai tūtai he paihana hoki kua horomia ki roto i te wai. Koina e tahi o ngā tūkinotanga me whakareria, kia kitea i te oranga tonutanga o te awa.
Ngā whānau e noho ana ki te taha o te awa, ki te kōrero mō ngā tikanga kia manaaki tonu, kia tiaki tonu te awa nei. Te mana o te wai, taino mai ki te mana o te awa. Ka mutu ko te mana o te iwi, te mea nui. Koe tere ko te tamata nei hui.
Te reo te tai tokerau.
Ka tiake rā e hoa mā, koe apu ngā kawenga kaupapa kōrero kei a kurenga mō tēnei haora. Atu i te whare kōrero o te hiku o te ika ko te Ewhine Popata hau e mihi atu ana. Kia ora mai tātou katoa.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māu. Hei pāho.